go get him. Times for the money, my GS to keys. Up in this one, I'm on it. I'm on it. I'm a big great, big great. Life is what you make, hey, no regret, regret. My game is me going around the planet, planet. What's up until I be the black Billy Gate, Billy Gate. International, I see me, Sibiza wale na leta umimi. Makene meme, nafunja isi boda za Berlin. My brother, brother, my boda, boda, Lagos, paka bongo. Africa sitoki, nipo loki, na uza mambo. Mwarusha mina mambo, kolabo ndo hizi na sina bango. Toto peleka jando, unyama kitambo. Yomba ini chanjo, msikae chonjo, kae ni kando. Hey, I'm on it. Siandiki my line, line, shrine. Ila mkiandika historia yao muziki mindo punchline. Hata Hitler alikuwa mwandishi. Nazingatia jamii, misi zingatia uandishi. Hata kwenye pilau la msiba, mina zingatia mapishi. Sifundishi, na masisha kujifunza kibishi. Baba mtumishi, baba sina ndoto, nina moto. Naunguza nyasi mpate pakulala watoto. Napotaka kusikia uongo mkweli na kaa kimia. Najua mtataka kusikia mnachotaka makima. Makima, makima. Hey, I'm on it. I'm on it. Hey, I'm on it. Hey, I'm on it. What's top on my doorway? No matter what's top on my doorway. No matter what. What's top on my doorway? No matter what's top on my doorway. No matter what. Can level for the hit. No level for the shit. No level kunmiliki. No na level na miliki. Na kamogo kule streets. I'm a rapper's wannabe. Wanazungumzia flow za watu, ama flow za kafa, ama flow za rap. Mina tengeneza flow ya cash. Meza hainaga viporo, mina kula vitu fresh. Ini killer, sio tetes, katapila, bomo stress. I need the Pablo Escobar money. No bank account, no shortcut. Wapi contract, no cut. No mtu wakato, my money, no way. Anyways, Joe McKinney way. Every day is Joe McKinney day. God is great, so I'm grateful. Replay, replay. Hey, I'm on it.
I'm on it.